Huh, jite danga, bosi kiboko kipita, unamwaga pesa mbele.
Baby wangu wa chizi,
leta vanga mdundiko mchiriku kwa mganga, tauki janja ndere.
Baby wangu wa chizi,
naitwa vunja bei na maduka sinza na mengine yapo mikoani.
Baby wangu wa chizi,
kale katunda na mwenzake wozu, ntawafukuza nikweke dukani.
Baby wangu wa chizi,
unabeba vyumo tagi mwana mdogo. Baby wangu mihapendi bounce.
Baby wangu wa chizi,
nataka chipsi ai rojo rojo, au napenda za kukauka.
Baby wangu wachiti,
ananipenda sana.
Baby wangu wachiti,
minajua na kujuna.
Baby wangu wachiti,
eti umemtoa out eh.
Baby wangu wachiti,
hapo badai atarudi tu.
Baby wangu wachiti, wachiti. Baby wangu wachiti, wachiti. Baby wangu wachiti,
ananipenda sana.
Baby wangu wachiti,
minajua na kujuna.
Baby wangu wachiti,
eti umemtoa out.
Baby wangu wachiti,
hapo badai atarudi. Dada, weka kigodoro, bana tumbo lafu, weka kope kama jini.
Baby wangu wa chiti,
eti nitampa ndogo, pia ntampa kubo. Baby wangu wata umwambie nini.
Baby wangu wa chiti,
umbo namba nane, shepu kichugu, na kifuwa ni sasita.
Baby wangu wa chiti,
itama photographer wakupige picture, upost. Baby wangu wa date na filter.
Baby wangu wa chiti,
eti mpatie mbata, na karanga mbichi, hao najikuta kungwi wewe.
Baby wangu wa chiti,
ananipenda sana.
Baby wangu wa chiti,
minajua na kuchora tu.
Baby wangu wa chiti,
etika kutoa out ye.
Baby wangu wa chiti,
hapa badaya atarudi.
Baby wangu wa chiti.